You might be by on the beat.
Ooh, yeah. Oh, I say, baby, when I'm 95, kukuwacha siwezi, wala kukukata. I say, baby, oh, when I'm 95, kukuwacha siwezi, wala kukukata. Nilikuomba, baby, uwe nami. Baby, I'm your darling. Ulikubali, baby, uwe nami. Baby, I'm your darling.
Baby, oh, nataka uwe nami.
Baby, oh,
for your losing control.
Baby, oh,
nataka uwe nami. Oh, na, yeah, yeah.
Baby, oh, penzi lake sija kuiba, sitaji mwingine wa kunipatia baba, sija